Ndili mwana ndika funsa mumowa ama peza chani sinikadziwa oledzela ama kala ndi plani pano ndakula ndamvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komboja muli confidence.
I used to judge people when I was young. Sinikadziwa kutakuja mafani drink ili manja akuvina mamani ena alichapa pangila na makani ndepano ndina kula moo ndi magula na pesa mu enjoyment ndi confia matuna kumaka shot kusiva ukamuna kuipitsa mhope ka shot kakusuna moti mamwela chani mulifani ena mamwela mavuto palibe vuto koma kudzuka mama wabendi mavuto
ndili mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi pani pano ndakula ndamvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komboja muli confidence ndiye muli komboja muli confidence
ndekumowa kumakhala mabebi ngona timakondako mabebi apo hango gwedeza mati koma ngada kukuvinila wabechapo ma hunters ma breeze ma round waponyapo zimachitika kumowa nthawi zambili susazika umango so zimachitika kumowa umango dabwa kwacha foni ntumba ya so moti mamwela chani mulifani yeah ena mata mapida kukasaka banja ili excuse ngofuna gona banja
mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi nkhani pano ndakula ndamvesetsa mumowa muli tinkhani ndiye muli komboja muli komfi ndili mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sinikadziwa oledzela amakhala ndi nkhani pano ndakula ndamvesetsa mumowa muli tinkhani ndiye muli komboja.
Download www.kwachadivine.com.